bamaruwa bari bija bana ba
bona bari bija bana
ba no me no choko pela se rosame
bora maruwa
no maruwa o choko pela se rosame bari mura tari buwa bu
bona rabuwa
ana ba ko shari buwa bu
bona rabuwa
bona rabuwa ni ho la bella maruwa
bana la bella maruwa bari
la bella maruwa
Bona
ba tlo ba tlo ba tlo ba tlo
No meno
tsho tsi ya musadi No meno tsho tsho tsa mes
Bona tsho tsho tsa tsho tsa mes
Oh.